Izaga 15 verse 1. Impendulo ethambileyo yabuyisa ukufutheka, kepha izwi elikhulu livusa ulaka. Verse 2. Ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Verse 3. Amehlo kaJehova sezindaweni zonke aqaphela ababi nabahle. Verse 4. Ulimi oluthulayo lungumuthi wokuphila, kepha ukuphambanisa kwalo kungukuxhotshozwa komoya. Verse 5. Isiwula siyadelela ukulaya kayise, kepha onaka kusola uyathola ukuqonda. Verse 6. Endlini olungileyo kukhona ingcebo eningi, kepha enzuzweni yababi kukhona ukuhlupheka. Verse 7. Izindebe zabahlakaniphileyo ziyasakaza ukwazi, kepha izinhliziyo zeziwula azinjalo. Verse 8. Umhlatshelo wababi uyisinengiso kuJehova, kepha umkhuleko wabaqotho uyintokozo yakhe. Verse 9. Indlela yababi uyisinengiso kuJehova, kepha uyamthanda olandela ukulunga. Verse 10. Ukulaya kukhulu koyishiya indlela, ozonda ukusolwa uyakufa. Verse 11. Indawo yabafileyo nokubhubha kuphambi kukaJehova kakhulu kangakanani izinhliziyo zabantwana babantu. Verse 12. Isidele asithandi ukusolwa, asiko abahlakaniphileyo. Verse 13. Inhliziyo yethoza yenza ubuso bube buhle, kepha ngosizi lwenhliziyo uyaxhotshozwa umoya. Verse 14. Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi, kepha umlomo weziwula uyadla ubula.
Verse 15. Zonke izinsuku zohluphekayo zimbi, kepha onhliziyo yakhe enamile unedili njalo.
Verse 17. Isilo semifino lapho kukhona uthando singcono kunenkabe ekhuluphalisiweyo kanye nenzondo. Verse 18. Umuntu ofuthayo uyavusa ukuxabana, kepha wephuza ukuthukuthela uthulisa ingxabano. Verse 19. Indlela yevila injengothango lobobe, kepha umkhondo wabakhutheleyo ungumendo. Verse 20. Indodana ehlakaniphileyo iyajabulisa uyise, kepha umuntu oyisula uyadelela unina. Verse 21. Ubula buyintokozo kongenangqondo, kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe. Verse 22. Lapho kungekho khona ukululekana, amasu ayachitheka, kepha ngobuningi babeluleki ayakuma. Verse 23. Umuntu uyathokoza ngokuphendula komlomo wakhe, nezwi ngesikhathi salo lihle kangakanani. Verse 24. Kohlakaniphile indlela yokuphila iyaphezulu, ubadede endaweni yabafileyo phansi. Verse 25. Indlu yabaziqhenyayo uJehova uyayisiphula, kepha uyamisa umkhawulo womfelokazi.
Verse 26. Amacebo amabi ayisinengiso kuJehova, kepha amazwi acwebileyo ayamenamisa.
Verse 27. Ohahela inzuzo uhlupha indlu yakhe, kepha ozonda imivuzo uyakuphila. Verse 28. Inhliziyo olungileyo iyacabanga ukuphendula, kepha imilomo yababi yaphafuza izinto ezimbi. Verse 29. UJehova ukude nababi, kepha uyezwa emkhuleko yabalungileyo. Verse 30. Ukukhaya kwamehlo kuyathokozisa inhliziyo, nezindaba ezinhle ziyanonisa amathambo. Verse 31. Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo. Verse 32. Onqaba ukulaya udela umphefumulo wakhe, kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo. Verse 33. Ukumesaba uJehova kungukulaywa kokuhlakanipha, ukuthobeka kuyandulela udumo.